The oof kill is in the building. One son fun boy. If we in oof mind. Yeah man guys, but it is no surrender. They work as no remainder. I'm the so genuine surrender. So much tennis bender. Chilla finesse send up as in sender. Neka tawanja leke fio my niece. I'm the killer nice a neka. Mbatulu mushange ode munika. Vale shokumponya nombalo lele. One kwe baka sevanya. Zimundilo tabashi miyade ten fabric. Eta meshinde kamya. One sun fan boy ni wayama. Wile tomu sevanya. Shava ambo na ditumpe fumano. Ene shumfanga wale ganya. Oof mind waku UK. Gana wala la wubabuke. Fast fast vete. Lo labo witi wangu tupepe. Long time 60 moving batambisha tawai muna wino. Dyson muli lapu meo weza wilandange feno. Yoso tuwamba tuliwa mamuti. Gelo ntumina manuti. Wangu wangu nifika pa juti. Isule fimoru juti. I'm the ish bafilo kutolo. Kumulange fime no kutantola. Nine bolo nato mugemu watea. Na kwaya kuna imba nombe chilea. Natupona pakwewe nebalanki. Uyapiba mupele ni anki. Jila tubala yoni food tanki. Tetu tuveleshe turima chanki. Lena tu use your tan. Nimemba tebolo where stand. You may think ina liwa down. Mumu tuwana wana pulani. Ukwimia shimbite kukwata maka. Tukanyuma mukafu wata wapona wino wa imone mpaka. Kambanyo ngole taka. Na kulusi litapo mpele. Bazama pele wapela ngefchele. Takwa wakuko meno mwela tata. Hivo mind is part. Masawa nyango wapo nyefu. Moshawa neke enda imona pofimo. Maulia wabeka la chupongo swela. Tati wamponye ni Joseph Mbakwele. Vision Niko TV. Ifotwa ila mja CV. Otsukunga maevi. Mbone kasi impo badamu heavy. Napuisha pa kwa mbako. Yale tutuma mubeni champepo. Ifwe ni pasta kupende. Gale wangu vike ni pwepepo. Amen. Ela semute YP. Ikimani wa supe. Kwa mkala wa shite. Commander Sambe way. Ifwe ni uf mind. Hey. Yaman Kaisan. Play.com. I'm still coming. Fire production.